Entsha, mfethu.
Hola.
Sho.
Yini ntanga dating bathi amapiano?
Amapiano.
The pianos.
Hayi, hayi, angazi mfethu, hayi.
What is amapiano?
Ah, mfethu, mhlamba kusilezi izinto lezi abelungu lezi.
Ay, ngizowathi ngathi mani ukhe ringtone.
Nokia. Hayi, kuyadlalwa lana, kuyadelelwa lana.
Asibone ntwana. Ke imvele nje.
Hayi, asamsobheka manje.